Mida ya saa tatu na dakika 55 hivi tulipata report kutoka kwa mama anaitwa Lilian Odhiambo kwamba alikuwa amevamiwa na kujeruhiwa na watu saba ambao ni close family members wake. Polisi tuliweza kuchukua hatua, akaenda kupata matibabu katika Rongo Sub County Hospital. Baada ya hatua zikafuata, na jana police officers walienda wakashika mtu mmoja, halafu baadaye wakashika wengine. Kwa jumla watu sita wameshikwa.
Realize that when your husband dies and a woman you know is supposed to inherit that property even for the sake of the children, then the relatives come in to want to disinherit her.